Download kupitia pdjtv.com.
We made MC Mendo Kali Wafina Abadu Pumbi Sasa Isuka wanataka kulewa. When I nature na piga ngumi ukutani, kwene nani, anaweka upinzani. Weka blast ya piga na uliza unaweka nini. Nikija kufunja ukuta mtaripa nyinyi. Nikija kufunja ukuta mtaripa nyinyi. Uwauni ukuta mtaripa nyinyi. Sakisa usiku walinifata magetone. Walinigonga filungu na pingu zangu mkonone. Chupu chupu wanipoteze duniani. So kama siabisha ungekuwa we ungefanya nini? So kama siabisha ungekuwa we ungefanya nini? Uwauni ungekuwa we ungefanya nini?
Kinyoboy.com Abate.
Download kupitia pdjtv.com.